Aveno, baba, aveno.
Wan.
Aveno.
Ani ya itingi ye.
Se Peter.
Zibu manyanga nti oze wano.
Sebo, ize sebo.
Ikale kanzi jenda vina ye. Mbi sebo vinyo, nunganga no kunganga. Ani ya ita nino msango zei. Ita pompola mpola sili wala nyo. Mkaza na kutulanga alikana ee. Boy, it's a city of a day. So many Kawalunji Mukasuratia, Nambanaka Nakaku Suja, Yatim Lamu Avery Serenio, Nadin Yalim Zibamitani, you waited and no Kuzama.
Naman in a Zolanda, Senor, you did a home, in a song in the temple of Kalida home. Who did you want to want your baby one? Mukodomi woye jani mkwale wiki eri Mache wiki ziweze pili asisi te Baza mpita mchala mkulu joriti Bazo bukulu msimba mwina zinda te Siche sanze randutiwe kikastiri Siche otunulira noto yebe ngundwe ti Nabi nabiyo ngenda kutiba nikate Kuhomu seke yandi ngambi netekeke Na yoku waso kovu kovu kisasimye Babeli kaziri nzimu ulangaishina Imba yumu kazeri edere njero Zimbo buimba ne puliza ngalikone Ibyangi bibiwa babiangate Chechinde singa palu kukasalire Kwate munange nagamba ni kwetulina Yebio munange ne kwenkera ganye kusula bubi Sandike teno ngandi mukade
Tula wali
Ate munange nagani la wansikalite Na kuyensene sanga bakumbo Omukaze yali mane pichitize siko yona Lababwese sulwe kuno aliekwala tamuse Tete na bibio ngenda kuloga Ida mwemba wano ngenda kisiwa
Mwange vale se mundu yikwala Walio gamba tiyako wasiza lo kinze Atene yalio sena wasa Mwemulala agenda na suranga yunatata Okabe shiricha na shiwala njua Oyoye mpa wasika kwa mwanyi na the Zokumbele kakulu kuma waka tutu vanga nyuma Oye ya nyumo mkumifu
Naye mwanyi na zono wa mlamu
Katebule
Mwati ndopye no kina kuke vinti vityo Mame kwa na yebande seko tutifu Kweye kolo za tandikira o kwe umba Ngayi chinye intuliri Ye imbya Obu imba imbo wabuli chikanga bukona No mwami redi ya jatunde Watenda baya kye wasiri seta ya manda Ingiza mutoleza tumenyanga itute No mwami wange na tulawali Nenjulo tipira nitube mama na ye Akangala zembu kine mboko sikia kufa Nikuta siripana na zikula ye chekeke Eyo mkole wike nebe wangate Mwani na zeri ntuliri Nye unya garubi ndiziri ambale chido
Maso mafu
Muna ngena manjira wabuza pa Mkoto miwoya waka kulevyo zira Nabye nabiyo ngenda kundibe ya yange Bazare selinabe mkiswa mfulula
Sima nyuru zunguli alusama kuhu
Ligirize batula nebaze nebalulia
Mbalaba hao
Ndowo zanomo bange yeramu
Tebakana
Ngeda nabidyo kogera dalo kukwawo So baba wange mbate fumbie pangate Nyako mweda uchango ngabayo mpangate Na yetu so kusibanzire Ngane songa kumbele kako sasinye Kupomu sanja yandi ngambie pangaliri Na yeti gambo chapitri lako ne magaza Mwami okukonko na zuleo Mabulicho na wombele la mama ingi reno tutuse Ne wombe senye nilizera tenyo Ninda banda komuke hijavu dache Riyo banamu bange banyu nye chokeri Kuliaba ulire na imani umu yase Mukoto mi wajoka emani umu amyori Endo kuhulira nchomu kolomu la vyoyo Mwintate mukisenge chiriwe choru taruli
akasoka jinja mukisaka kutegeere naye omugolo yanzanyusiza atemeketa
munange tusaga nsula kubyo omugolo oli siye muntu gwe bakuteekako n'otogoma mwana muwala aziimula nasitula n'akuzaawo takyayagala nfumbire nabba weewuunye yategeka byatuukirako mukyala mukulu olinyiizo diŋŋamba gy'oli nti nze nzaala bba okumanya oli ajooga nnyo owulire era olumwa pita mukadde ne mmanya nnyo omodde bwe baba gw'olaba nkutuse nnyo naawe raba nkyali mwembasa ajooga oli okumanya se bajooga lumuyambuuza engoye z'abaze ziddugala zimuyoleze tinnabajja kukoggana mato oluusi nfe munziikire ddala nzigwereyo bwe baba omukazi akikinadde omwandiika obadde oyagala tumukole kiigansalire
oyo ŋŋamba akavubuka muteeke kabi ajja kubimba edde yakke
nadda tajja kunkubukira ngo saamuyita nina emirembe gya nnyonoonera gyanteganya nasanga wano okuntubala ensaafaayo nenfungiza peki ne tukaza n'atwakanira sirikanja nsanga biwedde okunkiya manyina ze ngenda kuloga mmalidde
ez'okuloka bumpale nzinywa kirungi singa ologa bale yamuleeta simanyi eggwala yalijja mu maka g'abantu oba nsaza luguudo nsonyiwe kikubuuza
tubasulanga mu kituukulu erudde eri ewali omuzigo obasulangamu abawalabana
oyo naye nakuwoganya anaatera okgenda bwafumbye ennyo emyezi ena teweerabira ngaosibeewo omwannyinaze ali ekuzingula n'osigala okwayuya
ekintu ekyo kyandira ekituufu n'okuba nkibakula amaaso kyanakiwalamba ki oba abasajja mwakula mutya n'oddira omusege n'okusembeza
naku
eyo naku kyabeera n'obuwonga nzeeka n'osalawo oleete n'ekirongatirize erintu liri nga walira lye weewuunya siri ebbi naye entunula yaalyo musota lyasibye mu bbala ekiri mu nsi mu lujjaawo ne lisandaala kozejje kujja okukoma oliirina zatwate ku kkono sinnabubala buwerako kumpyana ono yawasa katapira obudde bubi amaaso ntadde mu kkuba eryandeeta erintu lino olinnya lendiga ensibirire sikuguli omukuunwa gwe munye twakaavu ne bwefa kati nnafa kati tokitegedde nina omutemu ba mu nsiraka waka mu nju
nasobeere mukulu kyotokola toleka abaana olw'eminyagguli oyo si ye mufumbi w'emmere nkutegeeza kikuntooya yita bwisi tawagamira terifunye nakyevumuba nti luyi lijja kufuna n'abalisiya lyetwale
alisiya muwa n'enkoko njekuula abeera alwanye lutalo okunnyamba ye bannange bwe nja nkikola ndyesooke nisombera abalenzi b'emmanya b'okwaffe balyoke baliringisa atendoope balinkubira ekirifikawo jjo kifumbe genze kuliteteeza mu mpola ndyefunire ndiraga omukwano gwe siiraga nga bulijjo kana akakojo bwe kaliwona sitegeera kugana amaaso agalitunguse baba ngenze ngenze kutega mbaki yange sobira nkwase ndikubuulira ebyaffe eno
nange okutega gw'ogenderera emitego gino gwandireka gw'ogutegedde n'oba gwe
tontiisa ekintu kyendiko maliridde